Lukka sura sappo e nayi aya cappande didi e jowi yaaki cappande tati e tati. Bone tokkuki Yesu. Wonde nyalde yimbe dudbe njaada e Yesu. Sey o raari be o wi'i, garayɗo to am fuu to ɓuraa yiɗuki am dow nyaako muɗum e maduujo muɗum e debbo muɗum e ɓiɓɓe muɗum e mawniraaɓe e miŋiraaɓe muɗum haa maa yonki muɗum, o waawataa wartuki tokkuɗoyam. Koo moye to hoccaayi gaafaangal muɗum tokkiyam waawataa wartuki tokkuɗoyam. Misaalu, to goɗɗo moɗon e yiɗi mahuki wuro mango, ay arande o jooɗoto taw o lima ko o majjinta, o yi'a ko e woodi ko he'ata o yottinango. To naa non, to a fuɗɗa mahuki ngo o waawataa yottinki ngo. Juuɗo ngo fuu jalamo wi'a, raa neɗɗo o fuɗɗii mahuki ammaa o waawaayi yottinki ngo. Koo bo to laamiiɗo gooduɗo sooji en dubu sappo waato ujine sappo honiday e laamiiɗo garayɗo honamo e sooji en dubu cappanɗe ɗiɗi ko ujine noogaas, arande o jooɗoto taw o yi'a ko e mo woodi sembe honuduki e maako. To o yi'i o waawata, o lila e lilaaɓe to garayɗo on ko o yotto, ngam ɓe ɗaɓɓita siriyootirki e maako. Non maa ko moye to sendiraayi e ko woodi fuu waawataa wartuki tokkuɗoyam. Bandiraaɓe am, nder aayaaje ɗe en nani no Yeesu Almasiihu ko annabi Iisaa aleyhissalam e tabbitinana en, to ni e woodi mo ɓurɗen yiɗuki nder ɓerɗe meeɗen, ko e woodi ko ɓurɗen yiɗuki nder ɓerɗe meeɗen, ɓurna no giɗirɗen mo ko ɓurna no giɗirɗen Allah Joomiraawo. To en mbaawataa wartuki almaajiri en maako ɓe goonga, bo non no nanɗen o tabbitinani en nder aayaaje ɗen ɗo wiiki, wonde nyalde yimɓe dudɓe njaada e Yeesu. Sey o raari ɓe o wi'i, garayɗo to am fuu to ɓuraa yiɗuki am dow nyaako muɗum e maduujo muɗum e debbo muɗum e ɓiɓɓe muɗum e mawniraaɓe e miŋiraaɓe muɗum haa maa yonki muɗum, o waawataa wartuki tokkuɗoyam. Koo moye to hoccaayi gaafaangal muɗum tokkiyam waawataa wartuki tokkuɗoyam. Nder aayaaje ɗen en nani wonde nyalde mobgal yimɓe ɗuɗɓe e njaada e annabi Iisaa aleyhissalam dow ɗatal. Sey o yeeƴii o raari ɓe o wi'i, garayɗo to am fuu to ɓuraa yiɗukiyam dow nyaako muɗum e maduujo muɗum e debbo muɗum e ɓiɓɓe muɗum e mawniraaɓe e miŋiraaɓe muɗum haa maa yonki muɗum, o waawataa wartuki tokkuɗoyam. Ngam e mo anndi woɓɓe no tokkumo tan ngam ɓe ngi'a kuuɗe kayɗiniiɗe ɗe o waɗata, ammaa woɓɓe e tokkimo tokkol ngol goonga ngam e ɓe nana belɗum waaju maako e ɓe bo ngaɗa ko Allah yiɗi. Woɓɓe bo no tokku mobgal yimɓe tan, ammaa naa ngam ɓe ngiɗu annabi Iisaa aleyhissalam yiɗde nde goonga. Ngam non annabi Iisaa aleyhissalam wi'iɓe, garayɗo to am fuu to ɓuraa yiɗukiyam dow nyaako muɗum e maduujo muɗum e debbo muɗum e ɓiɓɓe muɗum e mawniraaɓe e miŋiraaɓe muɗum haa maa yonki muɗum, o waawataa wartuki tokkuɗoyam. Koo moye to hoccaayi gaafaangal muɗum tokkiyam waawataa wartuki tokkuɗoyam. Ɗo Yeesu Almasiihu waato annabi Iisaa aleyhissalam e yiɗi yimɓe tokkuɓe mo ɓe'e ɓe paama boɗɗum, tokkukimo naa ɗum fii koyɗum, e woodi torra e bone nder tokkukimo. Ngam non o wi'iɓe, fuu giɗɗo tokka mo warta almaajiriijo maako mo goonga. Doole neɗɗo yiɗamo ɓurna no yiɗiri dañooɓe muɗum ko ɓiɓɓe muɗum ko debbo muɗum ko gorko muɗum ko bandiraaɓe muɗum kay haa maa e yonki muɗum, taw warta almaajiriijo maako mo goonga. Bo non no nanɗen o wi'i nder aayaaje ɗen ɗo wiiki, garayɗo to am fuu to ɓuraa yiɗukiyam dow nyaako muɗum e maduujo muɗum e debbo muɗum e ɓiɓɓe muɗum e mawniraaɓe e miŋiraaɓe muɗum haa maa yonki muɗum. o wawata wartuki tokkudo yam. Annabi Isa alayhi salam e yidi famen do to e wodi ko burden yuriki der berde meden burna no gidirden mo to en bawata garten tokkube mo be gonga ko almajiri en mako be gonga gam to e wodi ko gidden der berde meden burna no gidirden Allah jomirawo tagudo en to en bawata tokken Allah garten adili en gadobe ko Allah jomirawo yidi bo nonno annabo en Allah gadi misalu annabi Ibrahim Allah jomirawo fami annabi Ibrahim yidi biyum ishaku nasedda ha ma yidde bi ko ishaku e yidi japta yidde Allah der bernde mudum gam non Allah jomirawo fondi mo Allah jomirawo umri annabi Ibrahim wiki o hocca bi ko ishaku mo yidi nasedda o hirsamo o sakkana Allah jomirawo lalle se ko wala dum fi shaddum neddo hocca jungo mudum hirsa bi ummoyidi amma annabi Ibrahim nde o neddo kulo Allah jomirawo gado ko Allah yidi o jabi o wada nonno Allah jomirawo umrimo o hocci bi ko ichaku o habbi juude ko yidi nden o hocci labi o hirsaimo nde Allah jomirawo yi imanu annabi Ibrahim jabi wada ko umrimo sai Allah jomirawo darni annabi Ibrahim wi annabi Ibrahim ta memu biya joni emi andi a hulayam aneddo mo imanu gado ko bimi gam non abarki dinado e lawol maada bi adama fu hebay barka gam non ra karori hocci hirsu e battidi biddo maada bandirabe am en giido no annabi Ibrahim buri yiduki Allah jomirawo dow biddo mudum ishaku e non annabi Ibrahim wartiri adilijo salihijo biddo aljanna gam non en nani annabi Isa alayhi salam e tabbitinana en do wiki garaydo to am fu to burayi yiduki am do nyako mudum e madujo mudum e debbo mudum e bibbe mudum e maunirabe e mingirabe mudum ha ma yonki mudum o wawata wartuki tokkudo yam gam non bandirawam ta yidi garta tokkudo Allah tokkudo annabi Isa alayhi salam mo gonga sey ngida mo burna ko dume ko mo e der bernde maada bo annabi Ibrahim aya chappande didi e jowe didi en nani annabi Isa alayhi salam wi ko moy to hoccay gafangal mudum tokkiyam wawata wartuki tokkudo yam bandirabe yam sey pamen do wiki na annabi Isa alayhi salam e wi tokkube mu kocca legga gafangal rondo tokkamu amma e mo wi e wodi torra e boni der tokkuki mu ha ma neddo waway dulla yonki mudum gam imanu mudum dow annabi Isa alayhi salam gam gafangal do e jamanu annabi Isa alayhi salam e holla mayde kallunde e semtininde gam e dum ton jamanu lamu roman ko en to tayani neddo kita mayde e be gafa neddo dow gafangal harmaya non annabi Isa alayhi salam e hore mudum hocciri gafangal mudum gal dum biloymo to dow dum warimo gam hisnuki bi adama daga hakke lamu roman ko en be dum ton jamanu gada be tayani neddo kita mayde dow gafangal be gaday dum hocca gafangal gal e hore mudum ha yaaki to dum wafay tamo dum waramo to yimbe ngi neddo e hocci gafangal bo be tabbitini lalle neddo on don o mayay gam non bandirabe am annabi Isa e tabbitinana en do tokkuci dum na dum fi koydum gam neddo nattay torre boni e semtende gam imanu mudum dow annabi Isa alayhi salam gam non annabi Isa alayhi salam e wi'a tokkube modo sebe shiriyo gam boni e torra dow tokkuci dum gam non bandirabe am to ni en gidi garten tokkube mo be gonga to se ganyen ko dum kada dum en waduki ko Allah jomirawo yidi kaden ko e meden ko berde meden e ko balli meden gidi ngaden ko alla jomirawo yidi tan mayde de annabi isa alayhi salam innata do boni mayde der hakki wato alen kuude hakki kuen adilaku ngarten gadobe ko alla yidi wato adiliyen kanjum woni maana hoccuki gafangal do dum ma annabi isa alayhi salam itabbitinana in en baawai dullen yonkiiji meɗen gam imanu meɗen ko holaare meɗen dow maako. Aya cappanɗe ɗiɗi e jeweetati yaaki cappanɗe tati e tati annabi isa alayhi salam ɗawti wiiki, misaalu to goɗɗo moɗon e yiɗi nyuɓuki wuro mango, ay arande o jooɗoto taw o lima ko o majjinta, o yi'a ko e woodi ko heeta o yottinango. To naa non to a fuɗɗa mahukingo o waawata yottinkingo, juuɗongo fuu jalamo wi'a raa neɗɗo o fuɗɗi mahuki amma o waawaayi yottinkingo. Koo bo to laamiiɗo gooduɗo sooji en dubu sappo waato ujine sappo honiday e laamiiɗo garayɗo honamo e sooji en dubu cappanɗe ɗiɗi ko ujine noogas, arande o jooɗoto taw o yi'a ko e mo woodi sembe honuduki e maako. To o yi'i o waawata, o lilay lilaaɓe to garayɗo on ko o yotto gam ɓe ɗaɓɓita siriyotirki e maako. Non ma ko moye to sendiraayi e ko woodi fuu waawata wartuki tokkuɗoyam. Ɗo annabi isa alayhi salam e yiɗi moɓgal yimɓe tokkiiɓe mo haa ma e enen hannde. Paamen ko tokken mo doole njooɗooɗen nyumen ko en baaway tokkooɗen mo ngarten almaajiri'en maako ɓe goonga, ko en baaway ngaɗen ko o wi'ata nder aayaaje ɗe dow tokkuki mo, waato ko en baaway ngiɗen mo ɓurna no giɗɗen dañooɓe meeɗen, ɓurna no giɗɗen dañooɓe meeɗen e ɓiɓɓe meeɗen e banndiraaɓe meeɗen e miñiraaɓe meeɗen haa maa e yonkiiji meeɗen. Ko en jaɓay sendiren e koo ɗume kaday ɗum en waɗuki ko Allah joomiraawo yiɗi, gam non sey nyuma boɗɗum. Bo non no aayaare nden wi'i dow mahoo o, to goɗɗo moɗon e yiɗi nyuɓuki wuro mango, ay arande o jooɗoto taw o lima ko o majjinta, o yi'a ko e woodi ko heeta o yottinango. To naa non to a fuɗɗa mahukingo o waawata yottinkingo, juuɗongo fuu jalamo wi'a raa neɗɗo o fuɗɗi mahuki amma o waawaayi yottinkingo. Non ma dow misaalu laamiiɗo, gam laamiiɗo kono fuu e woodi kammunde jaalorgal, amma to o faami o heɓataa jaalorgal o ɗaɓɓitay siriyootirki gam to o fuɗɗa ɗum halka mo. Gam non e re'irde annabi isa alayhi salam wi'i, non ma ko moye to sendiraayi e ko woodi fuu waawata wartuki tokkuɗoyam. Gam non banndiraaɓe am, to en giɗi ngarten tokkuɓe annabi isa alayhi salam ɓe goonga, gaɗooɓe ko Allah joomiraawo yiɗi, doole sendiren e koo ɗume kaɗay ɗum en tokkuki Allah, kaɗay ɗum en waɗuki ko Allah joomiraawo yiɗi nder joonde meeɗen. Gam non banndiraawo am, ɗume woni nder ɓernde maaɗa ɗum ɓurɗaa yiɗuki dow Allah joomiraawo taguɗo ma? Ɓiɗɗo maaɗa, debbo maaɗa, ko gorko maaɗa, ko jawdi maaɗa, ko hakke njeenu, nguyka ko fewre? Banndiraawo am, sey paamaa ɗo wiiki fuu ko njiiɗaa haɗete tokkuki annabi isa alayhi salam, taa sendiraayi e maajum a waawataa tokkuki annabi isa alayhi salam, ngartaa almaajiriijo maako mo goonga. Fuu ko ɓurɗaa yiɗuki e waɗuki nder ɓernde maaɗa fuu taa sendiraayi e maajum, to ɗum henndetee Allah joomiraawo taguɗo ma. Gam non emi do'o, Allah joomiraawo walla en sendiren e koo moye e koo ɗume ɗum ɓurɗen yiɗuki. Bo annabi Ibrahim garten giɗooɓe Allah joomiraawo taguɗo en ɓurna koo ɗume e koo moye, gam garten aadili en kulooɓe Allah gaɗooɓe ko Allah joomiraawo yiɗi. Allah jomirawo dautana en famu aya jede der berde meden. Amin.